Ega.
It's a TK2 production.
Kwa penzi lako usemi sinaga kabisa wa kwangu wako yo. Waleo kesho na maisha menipa nini we. Mana nazamaga kila kukicha moyo ni akilini we. Mwingine katu siona kabisa eh. Wendo umefanya nimebadilika eh. Na wazeta kuwaje ukiondoka eh. Wakonye damu ndani ya mishipa eh. Kile vichangu ni wewe. I swear baby ndakuhala. Ask anything baby gonna do for you. I swear baby ndakuhala. Ask anything baby gonna do for you.
Hello, hello, me for you love. Hello, hello.
Shetani baby na mbuyu wake. Na kila mtu na ubavu wake. Waache wakereke.
Shika kipepe unipepe.
Semu na chotaka chakujingata. Ni wewe tu mwingine hapa nataka. Baby kwa ya mahaba nyue. Hata ni umwe dawa yangu niwe.
Mashawa ifu wali kwangu baby welala. Unanipaya mashawa. Ifuani kwangu baby welaya.
Wendo umefanya nimebadilika eh. Na wazita kuwaje ukiondoka eh. Wakwenye damu ndani ya mishipa eh. Kile vitangu ni wewe. I swear baby ndakuwala. Ask anything baby gonna do for you. I swear baby ndakuwala. Ask anything baby gonna do for you.